studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Gani kante to bogi jande ko fandu hala Mamadou Sama Seku jom nyali sakrabe hediibe e bi golirde americain en humande demal leedi malindi hewti kassene place mayri ben go berdi runda afrique kabaru rimo bangal donta gol ko buri ton men taruji unaji temede jetti ke men le katal hikka hitane 2021 hitane 2022 tagal hippugol do ben d'accord de mondoro ti allahji jamarande beydike ele hasindini fabaaji kabaru denago dun ben beedi tudide dun ko jogaji leedi ndi bangal finato festival didadi fudan janguto buguninton no ben landinbe be holti wiide ko heewi heedintinama le kawrtal hikkangal di ngon semme kawar jamen hande kikide alal bari jene mars 2022 bismillah sakran tagal kondi buutrike ben tapande jeddi e joy le temdere leedi malindi hewti kasen place mayri goberdi runde afrique katal habu rimo dum woni ko ben gollirde amerique humaninde demal holiti septembre yabidundu fadde ben remobe ben fadde remobe mali kondi habu rimo dun gondini dido jateji di leedi ndi latoto modo e remo ben e demal rimo hikka denno jukki hen ben leede bine cote d'ivoire e kanye burkina umar bago ko hebani kene fostamo makko
yoga e pelle tiagontode remobe haburimo le leedi mali ndi kolliti wid nokkule ndemeteeda haburimo de jaate beeda dum wodi so wattu jono mali lati leedele burde fu remde haburimo le rumde afrique de hitani kande be bi ko buri hectare ngaji ujinaji temede jetti be anni remde rawanneta hectare ngaji ujinaji temdere chapande jeddi be ndimi tonuji ko be anni hebude an ya fay tonuji ujinaji temede jetti haburimo non kanko noddete jala musa dembele jottino kabaruji le do pello holitiri wite o wikilo fu be ciottan do buudi chapande joyi e jeegom sefa miccitedem widli lewru me hitande 2020 kilo ko wonno sottede buudi chapande joyi e joyi sefa dum wartina fa buudi chapande nay engrais ko cioggu mudum buitte ko dum be joppino dum ladik sababu so romo be hewbe joppiremde haburimo tagal ko sediawo fuddi jukkoyde fewde e leedi malindi wattu jono haburimo kan wondi jabbirade por nokku noddirte noxot
bangal bientu kutal tun nokku do hawrima remeta no fevri kambe demobe kay dum do odo place leedi mali juhaybe holti wiide bangal e beedade e ciogu men beedade e ciogu e ko ciogu rahaburimo beedi ko kay dum no ben fabaaji bangal angere kambe jolleji ben kambe demobe hindi ko golle o no fevri ben rawande denno e be jontori ben ka bangal be holti wiide be to chapande jagum le temedere hikka denno kanko gawsu sanago woni kumni do jaguto ben fedde kuton kiltere en to kutala won ko hanni umar wagol ke den fa tangal sisi
lane derrière les producteurs
rawande demobe rimo le leji ni jaba e remde dum yopi gouvernement o file dabere ji goddi go oni o beedi ciogu ko sodirta rimo o e juude yimbelle demobe balligu ko hokkanno ko dum jokkitike dum sabi so demobe rimo hikka wadi ko wayi fu dum juhay men fey so wiama leedi malindi woni e darnde arande le ronde afrique torimo hebete san hikka fedde cmd tene ana anni sodde juude ame uinai temere jetti ton coton rowande uinai temere tati ton mudum mi gonno ga hikka mi ngade fay uinai temere jetti ton hikka le temdere fu ko mi ngarta rimo de rimo adadu mudum wara yetto chapan jeego
sakra ba to tok laymo du kabar men banga bem am facebook ak twitter titalla gila balle seeda hakune leedi mari mani ledde ben e kan leedi murtani ben kenyen nokshot hayfi larmi mali wadi bonandaji ben fewde e jabe leedi mabbe dum woni murtani en do leedi mali den no kam kedo leedi mali ngodo ton mohammed dibasi notiki noddango ben murtani kumanido ministere murtani kumanido golli dal hakune leede den no ko le ko warta ko be dano famu kabar mudu fande le kabaru mbiyan hupgol wada ngadangul to d'accord amme en mondoro mbiyan to 12 ton latke sababu telaji kewdu fewde e jamane den denno be do wadi noddango fewde e lamukobe wadde fabaaji denno holti wiide kay so kambe kefti lerno mala nokku on denno e do nokku kay haklaaji mabbe jooti ben kanko prinso be do mabbe non du hala bangal gul do hipgol sugal ko kala mega holtino wiide dido bonandaji di yolla mbiyan e bonude mbiyan haklaaji armi mali kanko imran kilu may gam keben ken fostango umar wagol al sisi
no monde oro worri nyaloma hande o idum wembi min sanne non kanko noddete umar ongoy ba goto sukab jokol wonbe tombe o hollitiri wite o wi nyaloma hande o ko buri fu hasindinete ko woni ko hebataake le odo nokku o webe kani jewtade yalla hono nyamduji kani yottirata ton ko yaawi kedde mo ko masifi do hen
so toute la
tiɗɗal o ka yimɓel gomɓe toɓe ni ɗum wodani fay so yimɓel tampe sanne ɓe ɗum hewtoto arande ga kutteje ko woni yolber nde ko gendi fuu ɗum wodani ana heɓa duuɓi tati jon yimɓe ɓe heɓa e rimmude koɓe joguino fuu timmi hande fay heɓude maɗa lanɗa mondiro wona hunde ko newi ala haali no yimɓeɓe wurdi to ni ka so gonga o ana nawi
kanko laamiɗo gouvernement o soggel ko kala mayga o wi caggal ko bonanda o waɗi nokku noddirteɗo monde oro wala fuu ko ɓen dartat sowona fa immina hakkillaji armi mali o wi ɗum ne ɗum latta ko hono ɓen jiɗirino
d'abord sappe le moral
arande ni ɓe jiɓɓe fa ɓe bonna inde kaɓɓicitoɓe amen ɓe kolla wala fuu ko ɓe mbawi fa ɓe kolla yimɓe ɓe ɗum wiide so wona balligo yimɓe sella wala fuu ko kaɓɓicitoɓe amen ɓe wawi wadde fa rena malinkoɓe miɗe hanna wayɓe amen kae yimɓelle joppoɓe wayɓe amen wadde hono siɗiɗo golleji wiide koɓe gondi wadde ko wakkati muɗum ƴaɓɓi ɓe pama tan wiide jonka leydi mali ndi kaɓɓicitoɓe muɗum wirfatako caggal haala ko woni wakkati fuu min birfike caggal fa min landino ɗum ka haala muɗum timmi feyi to kaɓɓicitoɓe amin kumaniɓe denagule leydi
le vidéo guɓal al aqida mbiɓe fabutoɓe kabaru alsilama en kañi e dina alsilama ko wiyama ɓe kolli ɗum ley beme andeto le oɗo vidéo ɓe kolliti honno ɓe nangguiri monde oro ɓe mbihi du yimɓel mabɓe nayon tan keddile hen ka micciten e wiide gouvernement o yuminitaire en noga e jeɗɗom keddile hen yimɓel ɓeɓe noddir terroriste en ɓe capan e jeɗɗom keddi hen
ɗiɗo wattuji ɗi bonandaji gaɗama nokkuji kewɗi leydi ndi mbiyanna to yoroso tonno jon en kaɓorɗe mbiyanna hippoyke dow mbiyan gellil tanjo mbiyan jaadi cuuti ɗum no yimɓe ɓele ɗiɗon to dirde ton ɗum holtan wiide won horduɓe ben hippade dow commissariat o ñande kikkide ben talatare nde e on wattu goto to mbiyanmbe ɗon nokku goto ɗum mbiyan to ben fedde lollirde mouvement pour le salut azawad holti wiide ben territoriste en hippike dow yimɓele mabɓe to nokku lollirɗo tamallat daman magam ko ɓen kenafa sango oumar wagalo
seediɓe wonɓe le nokku noddirteɗo tanjuɓe kolliti wiide yimɓele ɓe gaari wakkati sappo e jeena yamde fa yettade nogay yamde wakkati nde ɓe jottino ton de ɓe cuuti yimɓele ɗiɗon ɗum laadi ki sababu so jamare wonde tonde hakkillaji muɗen immi le saha leydi ndi suudu commissariat nokku noddirteɗo dire iɗum les région Tombouctou wiyama yimɓele bomɓe summudari fa ɓe nanna toon ɓe keɓay police gabɓe puusiɓe ka ɓe jeehi ɓe nannoyi toon boutique goto wiyama ɓe jaadi e moto ngaji jeegom fande le saha leydi ndi e gardanɗo menaka ɗo le communiqué mo fedde nde ɓe noddirta MSA waɗi ɗum fedde nde ɓe noddirta mouvement pour les salis de l'azawad hollitiwde nokku muɗum gonɗo nokku noddirteɗo tamalat nannama ɓe mbi fedde noddirtede état islamique o grand sahara golli ɗiɗo golleji yimɓel mabɓe nayon kañi en keddile hen ɗiɗon woɓɓe dow barmi hen ɓe mbi banggue goɗɗo do yimɓele taton keddile hen le on ɗo wattu fuu kamɓe pelle gonɗe le fedde nde ɓe noddir CSP eɓe gondi e wadde batu mabɓe nokku noddirte talatay iɗum ley laamu ansongo ɓe mbi koni fana muɗum yalano ɓe kani renirde oɗo nokku ɓe pewte e guuɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en gonɗe ley keeri leyɗele tati ɗe
samakoɓe gomɓe mbiyan nokku siyo kurani le commune lulini gaɗi cakca yontere nde dental kutugoji kewɗi ndenno yimɓe ɗuɗo yo hunde wowande le nokku ɗo ɓe kala jaaɓe nokku garta e muɗum mbiyan hinnade kabar muɗum hikka kay happ hakke mbiyan surbaɓe noga e jeegom goni hurtinaɓe ɗum woni to nokku siyo kurani kanko mbiyan keƴoɗame gono to kajolo tun Ousseynou Bari wonko ɓen kede fasango mi Alsisi
ɓe fuu duuɓi mabɓe hakkude sappo e jetti yaade duuɓi capantati woni kurtunoji mabɓe waɗama timmoɗo yontere nde yesso hooreɓe kumaniɓe fina tawa saraɓe mabɓe fa yetto guidiraɓe mabɓe sien kurani afu koulibaly duuɓi muɗum ana wara sappo e jetti suuɗa e kuyal muɗum feyi saabi o holiti wiide omo andi yoga yimɓele kurtutoɓeɓe ɓe duuɓi muɗum warta e duuɓi makko
won yimɓele ɓemi andi hakkude mabɓe min weltani sanne kawrotal ngal ɓen fuf min kuyi
saraɓe hurtiɓe hey ɓe ɗuɗo tawa ɓe cuuɗa e kuyal mabɓe kamɓe ɗu feyi ɓeydade kurtu noji le fina tawa dewle gaddeteɗe ana laato sababu ɓuytude sanne almusadaji dewle salimata watara inna gorko kurtinɗo keso
so gonga haale dental kutugoji ɗi nafa muɗum yo ko jamare nde foof nan ndenta ñamude ndenno almusadaji ɗi hawritinte
ɗeɗo dewle gatteɗe le wi fina tawa ka e ɗatol mawgol mbawɗo laatade sababu wandude nangodirgol hakkunde yimɓe gonɓe samago ñande fuu soɓe kurtike le oɗo nokku debbo fuu iwɗo samago wawa yoppude suudu muɗum saabi ñande fuu o waɗi ɗu omo wawi harminede iwde le galle o yambere nde ka ana serti e yambereji keddiɗi zakaria watara hoorejo geni sekurani
tawagal lollirgal dafua fa so jamma jingui ngal humjante hoore rewɓe layaɓe keña amiri gedi ndi tan kineto kabar muɗum fay goto ɗum ɓe jantata ko golla
miccintinde tan wiide sukaɓe rewɓe mbowa wadde dewle a bada tan woni no ɗiɗo yambereji waɗente ɗum woni ko Mamoudou Ousseynou Bari heɓani studio tamani iwde kajolo
festival didadi fuɗɗan janggo nuen alar mbiyan njafu don fudan ben alabrande to buguni ton ben ele yontere ben imadraji ngarte bangal finato lede kedo kirondirde nuko hono senegal burkina faso ben bine e tugo ngara awrude hen ko hewi nitama e kawrtal e hikka don kolti kambe landine be ousmane kulbani woni no golleji on ko hanni fatiatara kedan festango alsisse
parmi les innovations ya la
ko woni ko heedi hen hikka ni woni yilade damal mayo tawde do ana way latal sababu yerwinde tourism le ngalure ni do way feedu latal sababu yirwinde region bukuni mi de landini chandeji mi ngarta fa mi ngadana sukay bamo e photo ngado be video ngaji fa yotto yimbelle ngado be film ngaji de nuko mi de anni ju inde den goto mum noddirta village de festival yalla mi de kebona jogolal tidala bili do e nuku to yimbele be wawi wattede ngallure bukuni beedare discotheque mu yimbe wawi yaade mudno yidiri hikka ko yottoto nukule temdere chapan jetti woni ko mi landini yimbe be fuddi warde mudo ana heba balde sappo jom
bientôt 10 jours
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Li kabar gamen kredouje men to kujal to wulta wiide gollirde humanide roobe ben galleji to ben holliti wiide timbe la ben hakkeji hakki chapanna e jetti to raji fewde roobe woni ko limta ben ana hen jetti ben yannugul wadi iwde juillet wadi december hita e rawonen chaban tato go roobe men sukabe sappo e non ngew kewin latike ben kibi torra ben dido bonandaji di be kunjanama dum hore denno jotteji tutadi ben nyande jetti mars le wonande ardibe gulrende be ultime dum no suka be sappo e go'o ben huncinama ben huncinabe hore totama e ben totama le galleji mabbe ben tontonugla ben durntina da sappo e jetti ngoni ngada le nokku o sagraba ben dum timita kabar amen mi tontamba sar fufu mpitade do bemal am 3w.80.org madu non dum jamo 3320 do sere yotere meden magazine yeto en magazine hande ana yobi do kabaru juge en rewbe denno kanko modan waygolo malado bokum yo debbo juge denno wonko hanni Moussa Mali stoke denno ko jemberne ko mi horon fotine yo enkire jam
au Mali nous avons un total de 533 magistrats hommes et
femmes les Mali do adadu magistrats ben wara temeden joy chapantato etato ane mabbe rewbe chapantan joy en jetto bangal goldirde lamu min taki wiide procureur en rewbe nangodi president et tribunal rewbe dun wonto ka e lekum ngaji jegon bomoku robe di son ardi tribunal ngaji di commune tatobo idilogo les raisons ngaji di debbo goto na sikku goto na kuchala denna hultinde on tan adaddo o na famdi su bangati laji di andon wiide latade debbo juge wona fe hunde yafunde hawntinde kabaru galle e kabaru golle ko buri hewde juge mbé golle mabbe fayli galle ana wadde sabo dula wiide le leedi mali do goto fufuni di yidude e juge o bingel leedi mali na hasintini sanne kabaru sharia yidude sade fuf e juge o facintinde sugula mabbe ndenno odo alhali on hebbina golle amen min jittiraka golude le galleji amen tawene alhani min kinno sukabe amen e worbe amen ndonne sultere fufu wala wana le galle wana bangal hinade sakirabe ko nande mudu so bangal tade fi e le talkidi andon wiide fayso kambe worbe be na andani golle o sikola robe juzem be buribe de didi dum dulla ka dun fay bangal science an anda le ked narlu fufu robe juzem be attini sabi fenude hakilaji di yimbe le jogi e hultire dun bawdo golle roobe fay su haade dun min jettiraka gollude no feewiri su wajaade bibbe amen ma minyirab amen roobe jibbe hinade odo golle be andatan an haani be koolo ko he mabbe te bedoro bawde golle e ande sabi odo golle o na teddi sanne wala fay hunde yafunde ka roobe na baawi jaati hinade dun dina worbe sabi roobe ana hakunde kabaru galle kabaru gollirde pour fuf bangal jogola talki yogaji hono yanugul toraji hakunde bamondirbe e gonande mudu rewbe buri e dorade famu dido sifaji di dina worbe sabi rewbe be buri andande kabar mudun no dina worbe be
des hommes jugent parce que la femme a une perception de ces violences là souvent que l'homme n'a pas trop